Hello, Bruce. One more message, this time from Gerald, brother of Godfrey in Stanley.
Hello, Godfrey. Mambo vipi? Gerald hapa. Tumekutana na Father John. Kuna hoteli hapa inaitwa Rainbow. Niko na mama hapa. Tuko tunaongelea kidogo mambo ya huko. Na kidogo tumeshare mawili matatu. Nachoweza kusema ni kwamba sisi huku tuko vizuri, tunaendelea vizuri na tunashukuru, tunafurahi kusema kwamba na wewe unaendelea vizuri. Dada naye anakusalimia Moshi, na Junior naye nafikiri unajua kwamba yuko anasoma Yale University, na juzi alikuwa likizo, amerudi tena huko. Kwa hiyo wote tuko poa. Egi naye waga tunaongea naye kila siku jioni kutoka Nigeria. Tuko vizuri. Tutakutumia birthday card hivi karibuni. Kwa hiyo stay, as nimesema, stay strong. Tutaonana hivi karibuni najua.
Thanks Gerald. Thanks Bruce. Bye bye. God bless. Little bit more.
Godfrey, nakusalimia katika jina la Yesu. Nimetoka nani Abuja kumuona Agnes, wote hawajambo. Nimerudi, lakini sijui kwa nini sikuwezi upigi simu. Mungu akubariki, tunakuombea birthday njema. Tutaonana tukijaliwa. Amina. Amen.
Okay. Thanks Grace. That's Godfrey's mother who also added some words. Okay. Thank you both. Thanks Bruce. Bye-bye.